Other name on the track.
Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Maskan tukipita kaniona. Rosa zina choma. Hata kini dake saliona ba. Wametype kila kona. Maskan tukipita kaniona. Rosa zina choma. Hata kini dake saliona ba.
Chapuskae tukibwege Kistoni kusizi na mbege Bongo kakuno wege Kinachotutesa ni umaskini chuki na nyu Text moko DM kisha kamvutia waya Kaibuka dana mziki unaosikia na Femdo imefanya saa hii mina kwa peace Kali kamtoto wa Hadija kopa na She be like baby kama utako ready Tweke wazi mausiano yetu kila page Rick media mila dayo tweke main page It's official and we on to the next page
Maskan tukipita kaniona Rosa usina choma Hata kini dake saliona ba Wametype kila kona Maskan tukipita kaniona Rosa usina choma Hata kini dake saliona ba Wametype kila kona
Washkaji mnataka nini
Cash tu
Maskan tunakula nini Bongo tuto boy kisa nini
Kumbu.
Na wachumba wanataka nini Mshashtuka wanaona hate na wanapay Stila west footer Pale jana vo blaze mto na uvuka Mamba na mcheksi kwa pesh mbele kuna tuta Acha nkazie seat belt Waki mind to tough time too fresh Wanajoba kunipata sio kiss Machizo kweli tunajua na too fresh New friends I'm sorry
Namasela, Mungu namasela
Maskan tukipita kaniona Rosa usina choma Hata kini dake saliona Wametype kila kona Maskan tukipita kaniona Rosa usina choma Hata kini dake saliona Wametype kila kona
Maskan tukipita kaniona